utshintsha bonke umthetho sokwenza zakho izenzo utusibonele kokwakho andizumela le nto. When you keep calling my phone uyandina, xa ndifuna ixesha lam uyandina, xa ndijonge ndendo kwam uyandina.
I need to know.